Tēnā koe, hoai, pere anera, ko ngā kaita, taki ngā manukura tāne, te manukura wahine mo tēnā o ngā kapa, te wharekura o tērā Whitiroa. Ko waito ingoa no hea koe, hoa?
Ko paina tuku ingoa, he uri no Ngāti Parau, me Ngāpuhi.
Ko hoerangi tōku ingoa, no Ngāti Hine, Ngāpuhi, ano hoke?
Kia ora ko Ruben tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Hine, Ngāti Manu, ko Ngāpuhi te ui.
Nā kua koutou era I eke ki te tūranga tuarua I tērā o ngā whakatatai tōkihi ki tua. E hoa, how do you compare both performances to regionals and to the Te Tai Tokerau Festival?
Regionals, just going hard at it. Tai Tokerau Fest, just doing ahau, but still go hard and yeah.
When it comes to inspiration, who do you look to?
So I look to Georgia Ihimaira, no Te Kapa o Te Puao.
While we're speaking of Matatini Rōpū, have you got any favourite Matatini groups?
Hore kautaku he Rōpū papainga, hoi no engari, ko Hata, e kira.
Ngā mihi nui kia koutou, pia me whakamutu ngā kōrero I konei, kia taupō ki nā ngā kōrero. He kupu whakataki au, he kupu hei oti tēnei o ngā wahanga. Have you got any special mihi you'd like to give out to today?
Big ups to Pio Whārangi for regionals, make it into Nats. And for the other groups, just go hard for today.
Will you be standing at the Nationals next year, Rehoa?
Ka hore, ko tēnei tōku tau whakamutunga. Nō reira, ka hoa tū te maurikinga o ki tōna akomanga kia aki pai ia I te roko katoa.
Rehoa, are you looking forward to Nationals?
Yes, I'm looking forward to Nationals. Can't wait to see everybody down there.
Anera, he taonga. Mai I te reo te tae tokerau, o tira te reo te rarawa, he pēke. Me etahi puka maraupia, etahi puka kataia e koutou te pānui. Ai, te reo o te rarawa, te reo te tae tokerau, mihi ana kia koutou. Te kapa o te wharekura o te rā Whitiroa. Ko ea ngā kōrero I konei, ka hoki anō kia kōrua e pere.